Moko marhaba marhaba habibi tunakoma mangala kupachua Mahaba, mahaba ya nzidi Kindi muchanga cha kuchachua Damu zaituni Tundala peponi nalila Gemu ya sakafuni Tunadundisha na kipira Napewa penzi sabuni Inalo ntakasa madhira Unitahani hayuni Mkali watatu bila
Bila
Upepo wa pwani umenipeleka bara niongoze usukani kwenye penzi barabara wakati wako tamba
ashua hey. Ashua ashua ashua
okay baby jichongo ndoe
ashua hey. Ashua ashua hey. Ashua
na roza uzi wa ume
ashua 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 ashua
lo 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 lo
ashua hey. Ashua ashua hey. Ashua
tuachome mapaka shume
Kweli mambo mazuri hayataki haraka haraka Kwa dua nimesubiri nimepewa nilichotaka nilichotaka Penzi nina linogesha
Noga
Nampa mchichale
Noga
Nono vya kunene pesha
Noga
Sambusa ya nyama tele
Noga
Isha na mchanga msha
Noga
Na mcheze ya segere
Noga
Mwale kujinenge musha
Noga
Ukuna piga kelele Upepo wa pwani umenipeleka bara Wewe wangu usukani kwenye penzi barabara Wakati wako tamba
Ashua, hey, ashua, ashua
Onge baby nishongo ndoe
Ashua, hey, ashua, hey, ashua
Na roza uzi wa ume
Ashua,
roza uzi wa ume
Lo, 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 lo
Ashua, hey, ashua, ashua
hey. Wakikuliza mbona huonekani
Tunacheza solo na zumari ndani
Kuingiza kete shimoni
Tunacheza solo na zumari
ndani Kupa kupa kwa malavi davi
Tunacheza solo na zumari ndani
Chaza karata pura mbishwa mavi
Tunacheza solo na zumari ndani